sar fuk madose dan ganaw lolou bur asirus gal ab galak ci rew ma mepp ba ci duni geej ga mbollem jalore ye bur asirus def ca dolem ak magay wi dara jam ak namu yekete madose bamu kawé lepp bindes nako mons ci téré bañu dippé jalore buri med ak pers ci seeni jant mardose yawut ba mo soon rek ci bur asirus sout yawut yeb ay bokk yawutam yu bare nawloko muy sakku nak ngeene li ñoñam di waxal jam mbollem askanam